www.djshinsky.com. Mixing the best international music. It's your favorite DJ, DJ Shinsky.
DJ Shinsky.
Acha tu niwaweke wazi. Mubaki na mishangao. Kuswa ya mapenzi. Nataka kuyaeleza.
Mr. Vibes on Vibes.
Na leo. Tena waite ni paparazi. Warushe kwa mitandao. Siataki mapenzi. Nataka jipongeza. Naimwita yo baby. Kumenaya na baby. Oh, ni muna kipenzi. Ni mshenza kupendi. Ama kweli mtihani. Mambo mingi dunia. Na mistresi siwezi. Oh, siwezi.
Bora ni njoni. Maisha ma.
Mama yangu kama kupendwa mimi nitajipenda peke yangu. Oh, kilichoponza fala kujiona simba kumbe swala. Kazama kwenye penzi uchwara badala kusaka miamala. Ayo toka neti pesa sana pendeza na tena na enjoy na wanangu maumbo. Oh, akamtina soma na kamwili kana nona. We mwenyewe si unaona yani aina sema bora.
Bora ni
njoni.
Maisha mafupi ni simpo. Yani nini tesekero.
Me, I want to party.
nikitikisa na mwaga hela. Asante. 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 Asante.
Ukijitia viwela tunabichuna na lupa kizi sumi. mfano umeataka si unajifanya kibusinga ngumi
Kibu, kama kena jipitisha toka shenamba Kateme kabisa saka na ushamba Kana kutapita toka shenamba Kateme kabisa haka na ushamba Kana hu, kana hu, kana hu
Kana ushamba
Kana hu, kana hu, kana hu
Kana ushamba
I'm ready Baby, baby, to spend it Pashenye mafupi, no daddy Like, Oko Nishike oko Oko Baby, oko Oko Nishike oko Oko Baby, oko
DJ Shinsky on Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok at DJ Shinsky. Subscribe on YouTube at DJ Shinsky for more mixes.
Web physical shinani na bikaragos. Oh, bikaragos. O si deu kamaga, wenzonta lost. Oh, tani maliza. Oko, nishike oko. Baby, oko, oko, nishika oko, oko, baby, oko.
Hope na Mona Lisa na Aisha Wakati unalimaliza, unalimaliza When you name ni fire, ni fire Oh, wale vikaragosi Wapi, 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 wapi nishike Wapi nishike luku, wapi Wapi nishike luku, oh, oh, oh Nisana, nisana Oh, malanyana, jidiana Oh, nani maliza Hoko, nishike hoko Hoko, baby hoko Hoko, nishike hoko Hoko, baby hoko
Kata, kidogo, nata Go ataka kidogo sweet kama jojo katoto kama moto
ataka kidogo
One day I used to call my mama to tell her that I'm falling in love and what she said my mama it's too early for you to fall in love Mama, don't you worry, she's my glory, no one and only, yeah, yeah. Mama, don't you worry, she's my glory, no one and only, yeah, yeah. Mm-hmm. Maybe this love not for me. Single.
Nani. Hey, baby girl, I've told you before, I'm not the soulmate you've been looking for. I'm single to stoop up, I don't want to fall in love. Who knows that I'm single? Who knows the type of girls I'm into? Single this summer, it's time to fornicate. I want to test new waters. I am tired of this love. I've tasted it now. Love no be peace. I've been trying but I give up. Back on the streets now. Just one day for me. I don't want to discuss anything because I love again. Yeah. This love not for me. Oh, yeah. Yeah. Maybe this love not for me. Oh,
I'm single. Do you know that I'm single? I'm single again.
Pesa ya pombe na shisha sikosi. Najua na vipengele watu wanapiga hoti, ila kuonga mademu wazuri sichoki. Kama umemchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Tumlepa kamifupa sisi ndo mafisi. Kama umemchoka tuachie sisi. Tumlepa kamifupa sisi ndo mafisi. Sawa nimeachika ila naburudika. Sipangiwi na mbwa yoyote, pesa inatumika. Nimeachika naburudika. Sipangiwi na paka yoyote, pombe zinamwagika.
I am a disco dancer.
Zikisha mwaga tano zitisha. Bebe kijipitisha usiku mboga na ichumisha chumisha.
Wanajita wangin kati bebe zao tunazila chingin. Mabisho bling bling kasi kulamba lipsi kitandani noingin.
Lady Simboy wanda ting long on ting shoka mpili.
Ambiye siye mwa
kawa upaka.
Wajifuze zungumza
kwa mipaka.
Emu wake kufosi wa
shanaka.
Shubu zake mwenyewe kaitaka.
Kama umemchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Tumle paka mifupa sisi ndo mafisi.
We.
Kama umemchoka tuachie sisi.
Asumani.
Tumle paka mifupa sisi ndo mafisi.
Sawa nimeachika ila naburudika. Sipangiwi na mbwa yoyote, pesa inatumika. Nimeachika naburudika. Sipangiwi na paka yoyote, pombe zinamwagika.
I am a disco dancer.
Kama yangu utaipata hata ukibana.
Kama yangu utaipata hata ukibana.
Hai mama, kumbe squeeze wachawi so wazee.
Aima, kumbe squeeze wachawi so wazee.
Sima kama yangu, taipata, hata kibana.
Sima kama yangu, taipata, hata kibana.
Hai baba, no 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 mapepo tuya kime.
Hai baba, no 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 mapepo tuya kime.
Mungu baba tusamehe tumelewa. Dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba tusamehe tumekunywa. Dunia kuna watu wanakera. Chikiri pa 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 pulipu.
Chikiri pa 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 pulipu.
Kwani mimi nikifanikiwa nini unapungukiwa?
Kwani mimi nikifanikiwa nini unapungukiwa?
Chigiri pam 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 pulipu.
Chigiri pam 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 pulipu.
Usopenda mimi kifanikiwa wote ba 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 yo. Ba 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 yo. Usopenda wewe kufanikiwa wote ba 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 yo. Ba 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 you.
Go baby, it's your birthday. Go shorty, it's your birthday. Go baby, it's your birthday. Go shorty, it's your birthday. Go baby, it's your birthday. Go shorty, it's your birthday. Go baby, it's your birthday. Go shorty, it's your birthday.
Happy birthday.
Cuando es heshima mezani. Kikubwa geto na bebe wendani. Na mama ale nyumbani. Tukizikosa kitonga
Gandala tisi.
Tukizipata ndo mabos
matumizi.
Tukiwabwi kuonga
vinganga nizi.
Tunataka gaile kitu
ya uzinzi.
Yamani
sisi ni walezi. Tunakesha ba tunatumia hela paka jua lianzinga. Na magome we hawezi hapa pato kufa. Meza meza za inzi kwanza kwana ushanga.
Kwenye we tuna kikao. Tuna kikao. Tunatika,
tupishe bana,
tunatika,
ondolekele,
tunatika,
tupishe bana,
tunatika, tunatika,
nishoti tuzo yogo ndo chini nyanga nyanga, na kinchekia kidogo, metafuno bwana, kushoto na zombi kulia tosi, ni mwendo wa monde na misosi. Kikushinda chonde sijifosi. Sembaka ligonge la utosi.
Eti nilale ni mlaye nani? Wakati pesa nimeshika ukubwani. Nilale kwa usingizi gani? Wakati umarufu nimeupandia ukubwani.
Na ukiutaka mtu mtu na watembezi wa kifu. Kama tamututu gitu kikuja bende miguju.
Asa waonyeshe kachupa linye mwisha ba.
Asa tingisha tingisha.
Efanya kaula mwaga ma. Asa waonyeshe kachupa linye mwisha ba.
Asa tingisha tingisha.
Efanya kaula
mwaga ma. Yamani sisi ni walevi. Tunakesha ba. Tunatumia hela paka jua lianzina. Na magome
kutiria timu jengoni sija kupata. Akili karuka wazimu chakula jemata. We ni mtu muhimu nikiwa nawe najipata.
Halo. 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 Halo.
Afadhali
nimekuona.
Afadhali
tumeonana.
Afadhali
nimekuona.
Afadhali
tumeonana.
Nilikati nyonge sana.
Tajiri kuna du. Tajiri
wajani agize bombe nyama.
Tajiri kuna du.
Hey, na bebe zilete savana.
Tajiri kuna du. Tajiri
tajiri atalipa bwana.
Tajiri
nilikupigia simu chaji kakata. Nikakutia timu jengoni sija kupata. Akili karuka wazimu takulaje bata. Kweni mtu muhimu nikiwa nawe najipata.
Halo. 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 Halo.
Ra ule wa mbele ya madui zako.
Ra kule wa mbele ya madui zako.
Ra kule wa mbele ya maexi zako.
Ra kule wa mbele ya maexi zako.
Yeah. Una akili wewe sina chaji kweli. Yani uko na bebe na minyama tukuachie mwenyewe.
Hivi una akili wewe sina chaji kweli. Yani uko na bebe na minyama tukuachie mwenyewe.
Hivi una akili wewe sina chaji kweli. Yani uko na danga lina miela tukuachie mwenyewe.
Hivi una akili wewe sina chaji kweli.
mbele ya madui zako.
Ra, kulewa mbele ya madui zako.
Ra, kulewa mbele ya maexi zako.
Ra, kulewa mbele ya maexi zako.
Shuti kila kitu watuone, tunavyo kula batari watoni. Sisi sio levo za watu koni, bado wananuka maziwa watoto wa kanyoni.
Sisi yao, sisi yao, sisi yao, sio wengine ni sisi yao. Sisi yao, sisi yao, sisi yao, sio wengine ni sisi yao.
Baba, nilikuwa na wanangu kina Chino, tumetoka Batani. Nikawa na wanangu kina Papilo, tunakula majani. Nilikuwa na wanangu kina Po, tumechili maskani. Ile nipo na wanangu kina Bwai, ndo ikapita bebe flani. Sina zalio, bebe imewaka na show,
shoka.
Sina kebunda, bebe imetaka by show, show,
shoka.
Sina zalio, bebe imewaka na show,
shoka.
Sina kibunda, bebe imetaka by show, show. Mbuzi kanguka kwa muza supu, eh. Halo. Supu, 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 supu. Aye. Ni semen, si
semen.
Ni semen, si
semen.
Uyo mtoto, ana utala, kasala, ma. Eti ni semen si
semen,
ni semen si
semen.
Uyo mtoto ana utamu, kasali mama. Aye, body, achi no wana man. Oh, papi papi la, abuai wana man.
Basi shengo masasema tafe. Clio, Jaiva, away, unjan man, go away, jealous man. Ngafulele mpimelo ya, stay away man, you better go rest man. Away, unjan man, go away, jealous man. Ngafulele mpimelo ya, stay away man, you better go rest man.
Sikujua kama ulishamposa, ulishamposa, ulishamposa. Nikijua kama ulishamposa, ulishamposa, mini kemtosa. AJ, AJ, kumkoleza.
Kutila mwirandi city, everything we do is dirty. Ayo weke liku
pati shampoo. Mbuzi kanguka kwa muza supu, eh. Halo.
Kutila mwirandi city, everything we do is dirty. Ayo weke liku pati shampoo.
Supu, 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 supu. Aye. Ni semen, si
semen.
Ni semen, si
semen.
Uyo kutu, ana utama. Kasa, ma.
I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, I put Drake, he's ninja, eh, I'm a porisa, eh. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, I put Drake, he's ninja. Be me solo na bawus Khalifa, eh. Uzova chayvela ngati Chris Brown. Upizi kalipi, ushayi get down. Upizi kama mpela maga puya lantern. Sangane senti, njanjan. Uzova chayvela ngati Chris Brown. Upizi kalipi, ushayi get down. Upizi kama mpela maga puya lantern. Sangane senti, njanjan. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, Izinja, Apple Maporisa. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, Izinja. Be me solo na bawus Khalifa. Uzova chayvela ngati Chris Brown. Upizi kalipi, ushayi get down. Upizi kama mpela maga puya lantern. Sangane senti, njanjan. Uzova chayvela ngati Chris Brown. Upizi kalipi, ushayi get down. Upizi kama mpela maga puya lantern. Sangane senti, njanjan.
Chari chari, wapinzani chari, kwalisa nyalekeru, wetu konga ngari. Chari chari, wapinzani chari, kwalisa nyalekeru.
watakoma mwaka huu wataisoma washangushi ganja choma na pakocha chapa goma
Uwe sanka tumele tumele Stampa kana kera Najina na nahela Napenda na madem na masala Uwe sanka tumele tumele Stampa kana kera Najina na nahela
I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, I put Drake, he's injured, eh, I'm a purisa, eh. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, I put Drake, he's injured, baby, solo, I'm a Wiz Khalifa, eh, I'm so much I feel, I'm at a Chris Brown, I'm busy Calibi, I'm shake it up, I'm busy come on, feel, I'm a Gapuya Lantern, sang an SMT, in Danja, I'm so much I feel, I'm at a Chris Brown, I'm busy Calibi,
Vyozo kuchiti Mio jicho lipo nyanya nishakula kijiti Na maguma kipigo kwa klabu mtiti Ninachojua masela Huko mtani kuna dhiki ndoma na singishi hela Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera Watu wanataka muziki Mara kumi mwanangu wa Cinderella Ya pendagi makiki Ona nana umuziki na uweza Na uweza kuimba na kucheza Ona unavyo nipendeza Ni majirani wameanza kunigeza Umziki na uweza Na uweza kuimba na kucheza Ona unavyo nipendeza Ni majirani wameanza kunigeza Amya teacher A teacher konde Teacher Teacher konde Amya teacher Teacher konde Hey. Umuziki na uweza
kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza.
Inachojua masela, uko mtani kuna dhiki ndoma na sringishi hela. Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki mara kumi mwanangwa Cinderella. Ea penda gima kiki ona nana.
Umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza.
Umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Amya
teacher.
Tangazo, tangazo, tangazo. Watoto wazuri hawataki pesa za mawazo.
Crap.
Crap. Crap. Crap.
But you know what I'm on.
Join!
Crap! But you know.
Crap! Ukimtaka wena hela. Salamu nyingi, story nyingi unamkera. Ukimtaka wena hela. Salamu nyingi, story nyingi unamkera.
Mana makeup bay, fiatu bay. Na nywele bay, vinataka money. Kaukote, usisobe, bure bure utamu watakupa nani.
Wanaume atuongei, tunafanya vitendo. Yani bora tufirisike, wa enjoy, wa
leto. Ega unataka pesa,
jochukue.
Kome wamesha zileta,
jochukue.
Ama ganja ya kunyeta,
jochukue.
Ama unataka
jonikue.
Mapuleli namba bagia, wope, wopa, bongo masia. Mapulelu moya baufila, bata Tanzania siatinga. Nashia magia, nga kibeli ndizi, kwane nani singinga. Ay kibela, ay kibela, ay kibela, ay kibela, ay wena kibela. Ay kibela, ay kibela, wena kibela. Ay kamera, ay kamera, ay kamera, ay kamera, ay kamera, ay kamera. Niko na demu wa mtu, ondoa kamera.
Crap, crap,
yes sir.
Crap, crap, crap,
crap, crap, crap,
crap,
crap,
crap, crap, crap,
crap, crap, crap, crap,
crap, crap,
crap, crap, crap, crap, crap, crap, crap, crap, crap, crap, crap, crap, crap, crap, crap, crap, crap.
Kanipiga sana vizinga, leo kajichanganya kayatimba.
Oya, alitaka kunichukulia boa. Kumbe mwenyewe ni mtoto wa town. Mana woo, nitakupo kinioa. Kasha niona boya kutwa kunipiga sound.
Alitaka kunichukulia boa. Kumbe mwenyewe ni mtoto wa town. Mana woo, nitakupo kinioa. Kasha niona boya kutwa kunipiga sound.
Eti hani, leo sitoki niko na mami.
Nyoko.
Mara hani, daddy yuko nyumbani.
Nyoko.
Pararam pam parira pam parira pam parira pam pa.
Pere pe 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 pe. Ame akimba, ah, ame akimba, oh, ame akimba.
Talk
yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea, eti kama tunavyosamehe waliotukosea. Najiuliza wai, hawataki tu enjoy situfurahi, wakiona tunajidai wananuna kama vile wanatudai. Tupe majumba ya thamani, magari nane nane ndani, wake wazuri wa kifani, ilo situchiti jamani.
La tititi, na kesho nikifa we fititi. Na majita, rafikiki, wanangwa faida na vikiki. Vibunda vingi mbugoni, tukifa pende pepani. Wanafiki wote motoni, makaizome namba. Bariki Mola,
tupate pesa magari tele.
Amen.
Tweze komesha wangene.
Wambie siye bado tunakesha, na wanangwa saka mapesa, na mwaka huu tutawakomesha. Wanaiomba mvua kunyesha, wambie siye bado tunakesha, watuombe fitina kuteswa, siye tunaiomba vitesa. Baba tumpe nibe, jama nibe, ai nipesa iyo oda nibe, tumagie nibe, jama nibe, kwa nipesa iyo oda nibe.
Mimi mtu mzima, nakili, na ndo mana metoka. Mamba kuleta ushauri kwenye baka unanifanya makosa. Mimi mtu mzima, nakili, na ndo mana metoka. Mamba kuleta ushauri kwenye penzi unanifanya
siwezi wakutakayo. Halo,
zero distance. Let me chat, 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 chat. Zero distance. Hello. Zero, zero distance. Let me chat, 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 chat. Zero distance. Yeah. Kissing ma, baby ma, kidding ma, kidding ma. I am ma, 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 ma. I am ma, 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 ma.
Yeah.
So.
Nimemwacha mama nyumbani, nimeacha madogo. Nimemwacha baby nyumbani, nimeacha uroda. Nimemwacha baba nyumbani, nimeacha wazee. Kuna nuka shida nyumbani, oh, oh, oh. Kwa hiyo bosi,
zingatia maokoto. Zingatia maokoto.
Nalaga makitu wa ujeni kivelisha kwenye ki.
Hali watu.
Nesipo fanikisha itaota majani ile njia ya.
Hali watu.
Tumetoka fawe, tumekuja kutafuta hela. Nisha mwaga jashu, yote nataka hela. Tumetoka fawe, tumekuja kutafuta hela. Tusilete maneno, maneno.
Naomba hela yangu. Nasema bosi nataka changu.
Hey. Oh, yeah. Hey.
Naomba hela yangu.
Hey.
Mm. Nakuheshimu bosi nataka changu.
Kichwa changu hakiko sawa.
Nilipe nisepe.
Baba mwenye nyumba na nidai.
Nilipe nisepe.
Oh, oh, leo siko sawa. Usitake tu usikane matai. Bosi bosi zo noti noti kata vasu langu.
Zingatia maokoto.
Yua langu vua yangu. I say nipe changu.
Zingatia maokoto.
Bosi bosi zo noti noti hilo jasho langu.
Zingatia maokoto.
Yua langu vua yangu. I say nipe changu.
Zingatia maokoto.
Tukigawa na majengo, mimi naenda jela. Nikiongea kwa vitendo, chaniona mimsera.
Nenda kama kichwa uyo kifelisha kwendeki.
Hali watu.
Na nisipo mfanikisha itaota majani ile njia ya.
Hali watu.
Tumetoka fawe, tumekuja kutafuta hela. Nisha mwaga jasho, yote nataka hela. Tumetoka fawe, tumekuja kutafuta hela. Usilete maneno, maneno.
Kibona ba. Naomba hela yangu. Nasema bosi nataka changu.
Hey, your trunk.
Ale Gino, 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 Gino.
Naomba hela yangu.
Gino wana ma. Gino.
Nakuheshimu bosi nataka changu.
Kichwa changu hakiko sawa. She know what a man for the corner. Do me that you want for the corner. That's 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 for the corner. She know what a man, what a man, what a man, what a man for the corner.
Is a man. Salome. Niweke niweshe mwako Salome.
Need a Betty on a yacht, Ashanti. Cause I don't want no stress.
Yeah, yeah, yeah.
Girl, you rockin' with the best.
Yeah, yeah, yeah.
The Tish gang never rest.
Yeah, yeah, yeah.
This summer we the best.
Yeah, yeah, yeah.
Oh, naughty, naughty. Oh, naughty, but I'm naughty,
naughty.
Oh, naughty, naughty. Oh, naughty, but I'm naughty,
naughty.
So let's go party. Mtoto wangu, let's go party.
Let's go party.
So let's go party. Kama hakuna wasi wasi.
Wasi wasi.
Ay, ay, ay.
Yeah, yeah, yeah.
Follow DJ Shinsky on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Shinsky. And download this mix at DJShinsky.com.
Yeah, yeah, Asante, Sana, yeah. Gotta thank God for this Prada, yeah. Gotta thank God for this Gucci, soft life, pretty last number, yeah. Me na taku ko enjoy, na we una taku ko enjoy. Samba so groova, yeah. Do not talk to enjoy. South down, straight to TZ, yeah. Now we worldwide, yeah. I say lali, my kind, no sleeping. Now we outside, yeah, yeah. Me not talk to enjoy. Now we una talk to enjoy. Samba so groova, yeah. Do not talk to enjoy.
Baby, fiche mali Nani kuna wana wana ponda mali Basi wana maga madolari Yeah Wanagiza, wanagiza, dorime Kama una hela za mawaso, nunua shamba ukalime Wanagiza, wanagiza, dorime Taratibu na tungila ofa, usijelewa uzime Oya dada fiche danga lako, squeeze mgini kila demwa na matako Na kama ukibisha shauri yako, Inakaribia kula kwako miwangu namficha namficha kwa pani namficha namficha kwa pani eh namficha namficha kwa pani baby wangu namficha namficha kwa pani oh ah eh Eti ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani
Ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani
Nauliza ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani
Ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani
Eti ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani
Ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani
Ona mafisi wale, wanavyo itaza mapisi pale Sio gamana wadisi wale, baby wangu wezi kwenda kirahisi pale Oya dada ficha danga lako, squeeze mgini kila demwa na matako Na kama ukibisha shauri yako, inakaribia kula kwako miwangu Namficha, namficha kwa pani Namficha, namficha kwa pani Namficha Namficha kwa pani Baby wangu namficha Namficha kwa pani
Badi Yajeni tu nilibata zama za kale nshanyeka
Sana
Yajeni tu mininjoi huko zamani nisha umiswa
Sana
Yajeni tu nilibata zama za kale nshanyeka
Sana
Yajeni tu mininjoi huko zamani nisha umiswa
Masha mafupi pipi Ukikunja kunja sura utazeka Usikunja kunja sura utazeka Usibane bane sana utazikwa nalo Enjoy, life is too short Eti baby wangu wanivuruge ubongo Hata kazini kwangu wanichanganye kichwa
We, sio kweli We, bia tamu
DJ Shinsky
Sikwambie mtu tu tu bia tam Bia bia mitungi bia tam Aye bia tam Sikwambie mtu tu tu bia tam Bia bia mitungi bia tam Aye
kamwaga pombe yangu, nauliza eti nani kamwaga pombe yangu, nauliza jamani nani kamwaga pombe yangu, nauliza eti nani kamwaga pombe yangu, nauliza mishalewa, niko chakali mishalewa,
mishalewa,
mishalewa, nyaka nyaka shalewa,
mishalewa,
mishalewa, sijelewi mishalewa,
mishalewa,
mishalewa, hapa mtazima shalewa,
mishalewa.
Eti baby wangu wanivuruge ubongo, hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
We, sio kwe.
We, biata.
Zombie, daddy.
Asipo hey. Mie
mtu, tu, tu, biata.
Ba.
Bia, bia, mitungi, biata.
Hello, bado kidogo.
Yes, 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 yes.
It's the kids, baby.
Yes, yes, yes.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Gino.
Yes, yes, yes.
Funga maget. Aya funga maget. Ale funga maget. Aya funga maget. Hello. Pesa nyingi ama tujicheke no no no. Pesa nyingi leta watoto kwa no no. Pesa nyingi ama tujicheke no no no. Pesa nyingi leta watoto ponono. Shauli zao
oh, 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 oh.
Kimpango wao
oh, 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 oh.
Kwani siatuli kwao
oh, 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 oh.
Na mwaka huu tutapija bebe zao
oh, 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 oh.
Si tumetoka chaka kupigika sa tuishi ni maisha kideu.
Shima nimetema.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shima nimetema.
Wanangu niko wapi? Tugawane umasikini. Hero sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate
kidogo chetu.
Amina.
Halo. Funga mageti. Aya funga mageti. Ale funga mageti. Aya funga mageti. Funga mageti. Aya funga mageti. Funga mageti, aya funga mageti. Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Hello.
Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
You know you.
Away.
Yes, 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 yeah.
Tumegundua shida, nikumzoea. Kinacho nipa shida, nimazoea. Nimegundua shida, nimeizoea. Yanayo nipa shida, nimazoea. Sianajua nomana nafanya kusuni. Kunikomesha, ananikomesha. Nishajishusha sana mpaka sina budi. Anichoresha, ananichoresha.
Acha nitwe mlevi, acha nitwe popo. Kila kikiva kiatu changu kwa utendei. Acha nitwe malaya, acha nitwe mdangani. Kila kikiva kiatu changu kwa utendei.
Tomorrow,
tukwa papaka tumuro. Tukwa papaka tumuro.
Tomorrow,
tukwa papaka tumuro. Tukwa papaka tumuro.
Tomorrow,
tukwa papaka tumuro. Tukwa papaka tumuro.
Aywe. Marasema natoka na we mazepetu, betu. Anasema natoka na mizamu betu, betu. Koza chokoza ndege meruka mtu, meruka mtu. Misi nakosa ila nanijia tu, ananijia tu. Naonewa yo 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 na nyanya swajeni yeah.
Acha nitwe mlevi, acha nitwe popo. Kila ukikiva kiatu changu kwa utembei. Acha nitwe malaya,
ndo kitumbua wendo sambosa basi njoni chumu baby ndo tuseme umesusa wando mwisho areli kwako nimweka nuta walo kwambia nala Zuchu sio kweli ona Zuchu
wando kavikao sisi kutuchaji wapekole yao wana twanga maji na ongeze bidi kwenye urokaji tukoteni jibi penzi fulu chaji
fanya wainama kwa inuka kiku kinyanywe kama unatupa yani wainama kwa inuka kiku kinyanywe kisha kanuka mikwa chana na wayo aki chitaki 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 mi kuachana na wewe chitaki 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 mi mchana nikupe tango siku ndizi swadata tuanze fanya mambo kabla umeme wajakata mapenzi mwezi ya kiwango na umejalio talanta na unanijua kwa jambo atoki mtu kwa mkapa yeah. Amuli chi 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 amuli cha 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 kamoyo ti 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 nimeozaje sasa amuli chi 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 amuli cha 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 kamoyo ti 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 na kuachaje sasa
wanaoka vikao sisi kutuchaji wapekole yao wanatwanga maji na ongeze bidi kwenye urokaji tukoteni jibi penzi fulu chaji
basi fanya wainama kwa inuka kiku kinyanywe kama unatupa yani wainama kwa inuka kiku kinyanywe kisha kanuka mikwa chana na wewe chita 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 kimi kwa chana na wewe chita 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 chita
eti ana taka tena ya nini ya nini yana Sipashagi makabichi akacheze na nikiona sura yako najionea kasheshe kata simu tuko site nyondole kasheshe chonde chonde ala ala tia yeti ala tia yeti
Mr. Vibes on Vibes
ala ala tia yeti si pasa que me acabite oh. No, 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 no.
You're in the mix with
oh, no,
DJ Shinsky.
Sisiki, sioni, I'm lonely.
Baby, where you are? Baby, where you are? Baby, where you are?
Baraka za Mungu na malaika zimefanya mimi na wewe tujuane. Sina shaka maana imeandikwa, ndege warukao wafanane. Sisi kila muadhini wana namna jiswala, tumelisha na yamini kwa dua sio kafara. Sio wanyuzi tisini wala buku shindara, mambo ya kuzini zini tuwe halali twahala.
Kama mapenzi ugonjwa machumi kabisa kengeza, taka changuoni na ukikula chumi huyu kanimeza. Na sitaki ni shauriwe, sitaki ni shauriwe, na sitaki ni shauriwe.
Anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Ngamia wangu anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Usingizi wangu zeze la kitandani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Ngamia wangu anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani. Kama mapenzi ugonjwa wa machumi kabisa kengeza, nakacha nguoni ndo kikula chumi huyu kanimeza. Na sitaki ni shauriwe, sitaki ni shauriwe, na sitaki.
Hare so hare chavele cause I take you anywhere.
Bringing you the best mix of music from across the globe. It's none other than DJ Shinsky live in the mix. For free downloads, check out DJShinsky.com.